any guarantees beyond very much.
Trump sigile ya ka ministro wa kelembe ka alamini États-Unis ya jamana nyema aleni akamara baje kullo kono mogo ni oluka la jere foloyi o mo sen faire Trump États-Unis nyema aleyi kambo kuna fundila unye koro ka kuma babu chamanka fukata se Ukraine kele kuma nyonyo kunkan kuma Donald Trump ani aka ministro ka lajren sin fe kuma osinsin na fana soro kota fan fe wa okumu konna la wartigi ba Elon Musk ni alebe dodge kuna ni oye chakeda ye mu sigile be wasa chugo mina ka seka dobo furba chakeda uluka na follow la ale fana tun sembe ni lajren keneka
and you know we got a partial response.